Ibihe byiza rero we mukunzi wa Bwiza TV, wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, ntagukangurira kuyikora kuko Bwiza TV ibayeho kugira ngo igikugezeho amakuru, igufashe kumenya ibiri kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hirya no hino hatandukanye. Aho Bwiza TV izajya kugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ama interview, ibiganiro n'abantu batandukanye, byegeranyo, amadokumente n'ibindi byinshi uzagenda uvuga. Iyi nayo ni inkuru ivuga ko umuhanzi Bikindi Simon waririmbye indirimbo Nanga Abahutu yitabye Imana. Uyu bivugwa ko yitabye Imana ku munsi w'ejo. Umuhanzi Simon Bikindi wabarizwaga mu gihugu cya Benin kuva mu mwaka wa 2012, akaba ari naho yararangije igifungo cy'imyaka 15, igifungo kubera uruhare rwe mu gukangurira abahutu ubwicanyi cyangwa se mu gukangurira abantu ubwicanyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yamaze kuva ku isi y'abazima, aho amakuru agera kuri bwiza.com yavuga ko yitabye Imana azize indwara ya diabete yari amaze iminsi arwaye. Simon Bikindi waririmbye indirimbo zirimo nka Nanga Abahutu n'izindi zashishikarizaga Abahutu kwanga Abatutsi no kubikiza. Yavukiye mu cyahoze ari Komine Rwerere, mu cyahoze ari Prefecture ya Gisenyi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane. Aza kuva mu Rwanda ahunze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, u Rwanda rumaze kubohozwa na RPF Inkotanyi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nibwo urubanza rwe rwatangiye kuburanishwa, maze muri 2008 akatirwa igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukangurira abantu ubwicanyi. Iki cyemezo cy'urukiko cyari cyajuririwe, maze muri 2010 urukiko rw'ubujurire narwo rushimangira igihano yari yahawe. Mu mwaka wa 2012 Bikindi yoherejwe muri gereza ya Benin mu gihugu cya Benin nyine, arangije igihano cye aba ari naho akomereza gutura, aho yari asigaye aba mu bworozi bw'inkoko n'ubuhinzi. Bikindi yari umuhanzi wakunzwe ufatwa nk'inararibonye y'umuhanzi nyarwanda, aho yaririmbaga mu njyana za kinyarwanda yifashishije ibikoresho gakondo, ariko ngo ntiyakozwaga imbyino yitwa umushayayo kuko yitiriraga Abatutsi, ahubwo akimakaza imbyino ikinimba kuko ngo zari zibereye Abahutu. Ayo rero ni amakuru avuga ku muhanzi Bikindi. Uyu muhanzi Bikindi nyine akaba ari umwe mu bahanzi nkuko byagiye bivugwa ndetse yanabifungiye, yashishikarije abanyarwanda cyangwa se Abahutu kwica Abatutsi cyangwa se kubanga, bigera naho mu habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri Mata, aho iyo Jenoside yatwaye abantu barenga miliyoni. Rero Bikindi nawe akaba ari umwe mu bashinjijwe ibi byaha bya Jenoside ndetse aza gufungwa, arangiza n'igihano yakirangirije muri Benin mu gihugu cya Benin, ari naho nyine yajyanywe gufungirwa avuye Arusha muri Tanzania, akaba ari naho yari amaze iminsi atuye kuri ubu bikaba bivugwa ko yamaze kwitaba Imana. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, wowe wari uri kumwe natwe wumva aya makuru, ukomeze wumve n'izindi nkuru ziri kuri Bwiza TV, aho Bwiza TV izagenda kugeza amakuru atandukanye ndetse ibyegeranyo bitandukanye, amadokumentaire, amahistwari cyangwa se amateka ku bantu batandukanye. Mugire ibyiza, rimwe ari kumwe na Bwiza TV, wowe utarakora subscribe uyikore, nawe wayikoze ukomeze kubana natwe.